fazer baninho, baninho. What the kids doing now with her? Candy, Sandy, say. What is he on DC?
Imfudo malowe, ongiputha ndolpelele, izitha zethu zibukele, I sweet my love, umoya womuphephile mana, ngisekile ngekhaya, popile mama, ingane zami ziphephile ngekhaya. Imfudo malowe, ongiputha ndolpelele, izitha zethu zibukele, I sweet my love, umoya womuphephile mana, ngisekile ngekhaya. I'm a spin again. I sweet in my love, oh. Umoya womuphephile mana, ay. Ngisekile ngekhaya, ay. Ngipopile ma out. Ingane zami ziphephile ngema. Unginike imfudo malowe, ungiphutha ndoluphelele. Izitha zethu zibukele. I sweet in my love, oh. Umoya womuphephile mana, ay. Ngisekile
ngekhaya, ay.
Ingane zami ziphephile
ngema.